Bibia makweli umefundwa unyago.
Unyago.
Mungu amekupea you too fine. Yeah, na vichuchu to kwa beli uko nyuma minado.
Nado.
Yonga inabembea. Yeah. Baby, gon' take me higher. Nakuwa katoto yayo. I swear, you're my desire. Hey.
Sani peza migando, nyani ngedere, viuno mgando, ngani segere, kufute kando, kuchomeshe tembere, nyonyeshe mambo, kwa tikisaje wezere. Sai pekeche, ipekeche, 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 ipekeche.
Baby, show me, I wanna see you dance.
Ipekeche, 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 ipekeche.
Baby, show, baby, show, show them, vile ulivo machachali. Baby, show, baby, show, show them, unasongaje ugali. Baby, show, baby, show, show them, mambo ya kizanzibari. Baby, show, baby, show, Shoda, kama we ni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe manding.
Swada.
Changanya maseben, chakacha bowling.
Swada.
Kwa chini itekenyi, wawawo ngonging.
Swada.
Wawawo,
Swada.
Ngongingo.
Sani peza migando, nyani ngedere, viuno mgando. Ndani segere, kufute kando, kuchumishe tembere. Nyonyeshe mambo, watikisaje wezere. Ipekeche, 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 ipekeche.
Baby, show me, I wanna see you dance.
Ipekeche, 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 ipekeche.
Let it go,
Slicer.